ono pada maxiwo lelo mbakubya rap mu ngome nganda anti omutufu namuzudde omutufu namuzudde ne wafe bamusimye nayande sewa bwe miti manji simaga nanga tewali akanyi kakatunda ye mukumi bamusimye nayande sewa bwe miti manji simaga nanga tewali akanyi kakatunda ye mukumi Benganda ne mikwano banange ndachitadde kitufu sichanonya esala zayisemu omutufu namuzudde nawonyene bakazembe gabankera bulirukedde gabachira kama dede tinofu no muchara atuzalire kuzadde mukaseda mpawe kago mutego ogwa kwasiza unoze namuzudde namutute ne mbakadde ne bakona musiramu tino yasanide atutwale je bamusala aje mubere mwinanga tete tubye mudde katumujeyo mubuntu kubanga fetwa musimye Omutufu namuzudde ne wafe bamusimye Nayande sewa bwe miti manji simaga nanga tewali akanyi kakatunda ye mukumi bamusimye Nayande sewa bwe miti manji simaga nanga tewali akanyi kakatunda ye mukumi Twakedde bwana wacha ne twenanike ebirato kosane ebizibawo ne twesa mudene ne kaluluke muwulidde tekabadde kakuyomba kulwana oba kufiirwa kabadde kasanyu nga kaanirizaffe nanti tutuuse mu lujja awasalibwa omulungi nga bamaama ne bakojja abakonde bakitaffe kosanno ne basenga ne bajjajja ku bbali ne bali emikwano gyabwe bonna nga balinzaffe nanti taataffe tutwo omulungi be yakugamba nti kituufu taata bajja nanti nno yeffe tuze otuwadde n'akateeka ffenna nno tutudde tusaba okukkirize tulambulule ensonga tusaba akuzaalibwa mu maka g'abalungi ate nga bampisa taata akutte kasitampu naye akonye Dikale muzalibwe Tweyanzi za chitafe fena Tweyanzege katilinda vya sava Omutufu na muzudene wafeba musimye Nayande sewa bwe Miti manji sima ganangate wali akanyi Kakatunda ye mukumi Famusimye Nayande sewa bwe Miti manji sima ganangate wali akanyi Kakatunda ye mukumi Mulengele kula Elia wano muluja, lirio liri muluja Bonaba wana chiboko, na ye mulimwe mboko Esinga bonna bonna, boyono wenda sima Akayindo kachilalo, ebiso biandege Sengate ya mukotogere, mpisa juza turele Bisikatete munduza, mundeke funyo mufumbi Kangende mbele nona, magazi kwa tugeta Gana dara, gana tuziba, sosa, gana tusura Abasubi roloka, bambi mwemwe kuyechu Enolavu ya genono, ya veri wakatonda Enosi ya kufawo, wabula yo ya kufawo Paka rubele da Baby, did you see my banana?